Halaji kewɗini ɓe gonno ƴamandira dow mum dow filla laawol ngol maire mawɗo mo Gallure Ñame on hooƴi dow gattol kaski e kaɓɓol totol ngam ceede biyaaɗe nin ɓe jaɓade ɗum suuli himɓe sanne. Abdoulaye Mumini, neɗɗo noon kawjiiɗo filla sariyaji nder mairie mawɗo on, nani ko haali dow muɗum.
Le décret d'application en matière de contravention
laawol laamu ko darto filla tokkoɓe laabi le galluje ɗum dukonda ni laawu ngo joƴƴana kana illun duɓina ɗiɗi e sappo e nayi na ko hitande duɓina ɗiɗi e sappo e jeɗɗi ko laawol ngol enɗa darwa le sawar ministéruɓe so wurtinana laabi noto ko tawi ngol tokkama faa woɗi. Hono filla jukkugol neɗɗo so waɗi baasi e dow laawol dartana mobilaji na moteje ɗum ɗon dukonnal ngel henno fuu e no muɗum noon si en kooƴi joni motere mo wattae kaske fuu yoɓatana buuɗ ujunere to moto dukonna himɓe ɗiɗo won dow muɗum to korguɗo on no hani watta kaske mum korgunaɗo o watta kaske mum seni korguɗo o woni wattayi na korgunaɗo woni wattayi ko henno fo ujunere yoɓete seni ɓe fuɗiɗo ɓe gattayi du ujunaji ɗiɗi noon ni
de moe yoɓata ujunaji ɗiɗi ɗi
teddene wonana e dow hono gonɗo no fooɗa moto on ɗum won jokka hikkima jeeɗo kaɗon ni
on kaali filla loreji misali iri ɗiye
ɗum kay mobilaji ɗin kawta gacceɗi ɗi kawta saabu ne andi gonɗo e taxi ne tefa buuɗi capanɗe nayyi e gonɗo ley montaji ƴaadi ɗi mbiyeteɗi V8 eyi ɓe kawtani
moye hani haɓɓa totol
wonɓe yesso ɓe tirsina guinanda nder galluɗo ɗo tawe watti totol ndenal ngol endam sani joni taxi o yarreke hooƴi neɗɗo kanon woni o accee ɓe gatti totti maɓɓe to kam woni nenne omo aadi yoɓa ko jukkete ɗum noon ni
sala on pammini himɓe dow majjum
seni rei wiyama yarama suudu sawar deputéɓe fa deputéɓe ƴeewi dow muɗum kaali dow mum tabintini ɗum wartirama to sawar ministéruɓe kandu ƴeewi wurtini laabi noto ko tawi ɗum gollirama ɗum tokkama no wawi wiyade nenne himɓe leydi fo faami fa wooɗi nene minen gon minen aadi faamin gaɗa pirtol koye kañum andi noon himɓe wonɓe nder gallude Ñame nde enɗa hawtade himɓe wonɓe e jahal garɓe wittaɗo enɗa keɓe andita ke laamu leydi Niger hooƴi laawol tirsinagol tokke e nder leydi ndi fo ɓe paamadu konɗa horeɓe gallude Ñame ɓe enɗa hooƴi aadi tabintinde laawol ngol nder gallure nde e hoore muɗum
faire en sorte qu'elle soit effective.